muriko mwumva radio ijwi rya Amerika. Ubu ni saha 11 n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mwese mwaramutse aho muri hose. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo uyu munsi ku w'Imana. Mu kanya gato turatangura tubashikiriza amakuru avuga hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabategura ikiganiro ejo cy'ugwaruka rwo mu Rwanda kiza kugeza ku isaha 12. Kuva kuri iyo saha nk'uko mubimenyereye murakurikirana ikiganiro dusangira ijambo. Imbere yaho ariko reka ijwi rya Amerika ribashikiriza amakuru avugwa ku isi y'uyu munsi.
Urakoze Fidel, mwaramutse mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Rose Bigirimana kuri mikro. Abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab wamuka muri Somalia baraciye imitwe abanyagihugu 9 bo mu mihana iri mu manuko bushyira ubuseruko bwa Kenya mu gatondo kejo ku munsi wa gatandatu. Icyo gitero cyabereye mu mihana yahitwa Jima ni mu ntara ya Lamu nk'uko amakuru ava mu nteko za Afrika zagiye hamwe mu kurwanya Al-Shabaab abivuga. Guca imitwe abantu ntivyari bimenyerewe gukorwa na Al-Shabaab naho uwo muhari umaze kwica abatari bake mu myaka iheze. Ibitero by'uwo muhari muri ico gihugu cyo muri Afrika y'ubuseruko byariyongereye mu ndwi ziheze, ibituma haba ubwoba bw'umutekano muke mu gihe mu kwezi kuza k'umunani ku itariki y'umunani nyene hariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu ca Kenya. Inyuma yaho Kenya kirungikiye abasirikare bacu muri Somalia kurwanya Al-Shabaab, uwo muhari waciye ugabisha Kenya ko kizokwibonera ko kimwe Kenya ni kimwe rero mu bihugu bitanu byarungitse abasirikare mu rwego rw'inteko z'ubumwe bwa Afrika za AMISOM gufasha leta ya Somalia ibangamiwe n'abarwanyi ba Al-Shabaab. Muri Afrika kandi igipolisi muri Misiri kiremeza ko ejo ku munsi wa gatandatu cisha abarwanyi 14 b'umuhari wa leta ya Kisilamu bagirizwa kugaba igitero cyo ku munsi wa gatanu uwo muhari nyene wiyemereye kandi cyahitanye ubuzima bw'abasirikare 21 ba Misiri mu ntara ya Sinai. Icyo gitero nico cyahitanye abasirikare benshi kuva uwo muhari utanguriye gutera abajejwe umutekano haraheze imyaka 4 aho abanyagihugu baharurwa mu majana bamaze kuhasiga ubuzima. Kuva mu mwaka w'2013 naho igisirikare gikuriye ku butegetsi Mohamed Morsi yahoze arongoye Misiri yamuka mu bitwa abafurere Mizirma imihari y'intagondwa yaciye ivuka muri iyo ntara ya Sinai igitangura kugaba ibitero ku bajejwe umutekano. Abasirikare ba Iraq bavuga ko bagiye gutangaza intsinzi muri Mosul mu masaha make ari imbere. Urunani rw'abasirikare bariko barwanya iyo ntambara bashikirije kuri uyu wa gatandatu ko atakinini gisigaye kugira bashikire uruzi Tigre. Mu gatondo kejo kwa gatandatu nyene umuvugizi w'igisirikare cya Iraq yashikirije kuri televiziyo y'igihugu ko ibirindiro by'umwansi bigiye kwigarurirwa. Ati intsinzi igiye gutangazwa vuba. Nawe Brigadier General Robert Sovge wo mu nteko za Leta z'Ubumwe za Amerika ziriko zifasha muri urwo rugamba yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ari i Baghdad ku intsinzi igaragara. Ivyo bivugwa mu gihe mu ndwi iheze abategetsi ba Iraq batahengeshanya kuvuga ko umuhari wa leta ya Kisilamu watsinzwe kandi ko bawusugereje gushika ku nkengera z'urwo ruzi Tigre ariko ntibabashije gushika ku ntsinzi mu mwanya bategekanya. Amezi 8 iyo ntambara imaze yarasambuye igice nka cose cya Mosul. Ishyirahamwe mpuzamakunguni rikaba ryatangaje ko ibikorwa byo gusanura inyubakwa ziri mu byankenerwa byihuta gusumba ibindi bizotwara amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari y'Abanyamerika. Tukivuga kuri Amerika, indege zibiri z'intambara za Leta z'Ubumwe za Amerika zifadikanije n'abasirikare ba Korea y'Epfo barakoze imyimenyerezo ya gisirikare aho bateye bombe hafi y'urubibe n'igihugu cya Korea ya Ruguru nk'uko byashikirijwe n'igisirikare cya Korea y'Epfo. Igisirikare cya Korea y'Epfo kivuga kandi ko ivyo byakozwe nk'ukugabisha Korea ya Ruguru ku bitero by'ibisasu byo mu bwoko bwa misiri herutse kuma imaze iminsi itera. Muri iyo myiyerekano izo ndege za Amerika zifadikanije n'iza Korea y'Epfo zarakoroye ibisasu mu ishyamba aho bagereranya nk'uko coba ari kibanza Korea ya ruguru iteramwo ibisasu byayo. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump inyuma yaho Korea ya ruguru itereye bombe iherutse yabyemeje ko yiteguye gukora ibintu bikomeye kugira ahagarike imigambi y'ico gihugu yo kubandanya ihingura ibirwanisho vya nucléaire. Hano muri Amerika abajejwe kuzimya imiriro bashika ibihumbi 2,503 murambabarira nibo ejo ku munsi wa gatandatu bariko bahangana n'imiriro yadutse mu mashamba muri Leta ya California. Aha muri Leta Zunze za Amerika nkuko ndabivuze ahamaze imyaka 5 hari ubugaragwa ndetse aho ibipimo by'ubushuhe byaduze cyane cyane mu gice cyayo cy'ubumanuko. Imwe muri iyo miriro yasambuye inzu 10 mu gisagara cya Sacramento aho wasanganguye amahegitari 800 y'amashamba ibyatumye abanyagihugu muri ako karere bahunga. Abategetsi baho bavuga ko abantu batandatu barimo n'umwe muri abo bazimya imiriro bakomeretse ariko bitababaye cyane. Iyo miriro yadutse mu gihe buramatari wa Leta ya California Jerry Brown yari yatangaje mu kwezi kwa kane uyu mwaka nyine w'2017 ko ubugaragwa bwari bumaze imyaka 5 muri leta arongoye burangiye atawugisubira kugumva. Ninaha turangirije amakuru avugwa nino ku isi turasubira igihe cy'isaha imwe z'agatondo.
Turamushimiye mugenzi wacu ahejeje kudushikiriza amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika Washington DC. Muri uyu mwanya rero tubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'ugwaruka rwo mu Rwanda.
Ejo. Reka tubasuhuze kandi tubaye ikaze mu kiganiro ejo aturi gutangira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Njye basuhuza nitwa Mizero Crispe ariko mu kiganiro cya none ndi kumwe na mugenzi wanjye Lazare Mboregarege.
Amahoro y'Imana be kuri mwe mwese mudahwema kudutega amatwi buri gihe. Crispe reka ducunguze uburyo mwete dutangire ikiganiro.
Uburezi mu mashuri butangirira mu kiburamwaka ukagana mu mashuri abanza ayisumbuye ubundi ugasoreza mu byiciro bitandukanye bya kaminuza. Bityo mu kiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru uyu munsi turibaza tuti ese ubona ute ireme ry'uburezi mu byiciro bitandukanye by'amashuri mu Rwanda.
Ampere muri primaire aho ku bintu bihagaze ubu ngubu ireme ry'uburezi ryaho ku kigero ihagaze nabi. Usanga kenshi birirwa bavuga barimu guhembwa ni ikibazo.
Uburezi ni umusingi w'iterambere ry'u Rwanda. Niyo mpamvu twifuje kubigarukaho mu kiganiro cya none uyu munsi Lazare.
Hirya no hino mu miryango abaturage ntibavuga rumwe ku ireme ry'uburezi ritangwa mu bigo by'amashuri yaba amashuri abanza ayisumbuye ndetse na kaminuza.
Ese wowe udukurikiye utekereza iki ku ireme ry'uburezi yaba ku bigo by'amashuri ya leta cyangwa ibigo by'amashuri yigenga? Reka dutangire ikiganiro twumva uko abaturage babitekerezaho.
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ikigari mu Rwanda.
Bona ibigo bya leta n'ibigo byigenga ireme ry'uburezi rigenda ritandukana. Nk'urugero urebeye ku bana biga mu mashuri abanza usanga ibigo byigenga aba bana biga mu bigo byigenga batsinda cyane kurusha abana biga mu bigo bya leta. Ariko iyo bamaze gutsinda ba bana usanga bose batsinze bose bagiye muri bya bigo bya leta, kuko bya bigo bya leta by'amashuri ya secondaire usanga ari byo bigomba kwakira abo bana batsinze. None ugashanga ya mashuri yigenga ya secondaire abo bana bandi bagiye mu ni babandi bagiye batsindwa. None iyo bigeze mu mashuri yisumbuye usanga byabaye invest.
Ibigo byigenga akenshi usanga aribyo bifite ubushobozi, ugasanga rero abarimu nabo aribyo bashaka kujyamo cyane, ugasanga bya bigo bya leta ntabwo biri kubona abarimu bafite ubushobozi bwo gutanga ubumenyi neza bitewe nuko abarimu beza usanga ibigo byigenga byabatwaye.
Ngiye ku rwanjye ruhande mbona harimo itandukaniro rinini mu myigishirize hagati y'ibigo byigenga n'ibya leta. Wenda njye ndaguha nk'urugero, nko muri leta usanga nko mu ishuri harimo abana nka 400 cyangwa se hejuru yabo, ariko nko muri privé usanga arimo umwari mukiye w'abanyeshuri kuburyo umwarimu abafite umwanya wo kujya kuri mu nyeshuri privé rero mbona iruta leta cyane kuko mbona rwose n'ahantu bihuriye mu myigishize yayo
nikijyanye na motivation abarimo babona umwarimu wo muri privé abasha kubona amafaranga akabona umushahara akabonera igihe kandi mwinshi utubutse bigatuma akura neza akanigisha neza agatanga ibyo yize neza ariko no muri leta kwa kwa amafaranga abari make yabona nakina mu mariye abana ari benshi nawe ukigiye gutuma nta courage agira
Bazar ibi byari bitekerezo by'abaturage badusangiza uko babona ireme ry'uburezi ariko n'abadukurikiye bashobora kudusangiza ibitekerezo byabo
Niba udukurikiye nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro fata telefone yawe uje ahandikirwa ubutumwa bugufi maze wandikemo igitekerezo urugero cyangwa se nyunganizi ubundi wohereze kuri izi nimero
0728 082 8232
amaso yanjye ari kubona
Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo
cyangwa ni wowe ndabona usanga inyenyeri oh ashimwe imana yakuremye ndakijijwe
mu kiganiro ejo kuri uyu munsi turi kuganira ku ireme ry'uburezi kuva mu mashuri abanza amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza aho mu kanya gashize twari tumaze kumva icyo abaturage babitekerezaho atwibaza tuti Ese ubona ute ireme ry'uburezi
mu gihe abadukurikiye bari kudusangiza ibitekerezo byabo reka dukomereze mu karere ka Ruhango aho hatanga imana Aimable warangije amashuri ya kaminuza CSP ngira ngo ni umuntu wadusangiza ireme ry'uburezi kuko ni umwe mu bari hawe muri ibi bihe kuko nibwo akirangiza amashuri
reka atumutega amatwi atubwira urugendo rwe mu myigire kuva atangiye amashuri yisumbuye kugeza ubu amaze gusoza amashuri turagaruka mu kanya
check it down low amazina yanjye ni Hatanga Imana Aimable ya secondaire nayize mu Ruhango kurekore secondaire do Ruhango kaminuza nayize muri cyahoze ari ki ariko ubu asigaye ari URR Remera campus muri Troncome cyo nakwita nk'icyiciro rusange twarigaga tukabona amasomo ariko atandukanye nayo muri primaire tangira kubona ibyo bya chimie za physique tutabiza ariko kubera abarimu b'intyoza twahasanze ibintu twabyinjiyemo neza tugerageza kugenda tubihuza nuko twari tumeze mbere abarimu twahasanze bari bashubuye badufata neza ni nabyo byatumye dukomeza kuzamuka tugera muri section ngiye na isongomeza chimie na biologie n'imibare tukajya tubona amafield trip tukajya gusura ahantu ibyo byose byaje bidufasha mu gukomeza kuzamura level y'ubwenge tugenda twiyubaka gutyo mpaka tugeze no muri kaminuza ubwo narakomeje njya muri kaminuza komeza kwiga shimi nkajya wumva ko kaminuza itandukanye na secondaire ho nabonaga niba ari ama experiment twajyaga gukora nabonaga noneho ama apparatus arenze ayo nabonaga muri secondaire ariko bitewe n'abarimu nari narabonye b'intyoza muri secondaire nibyo tutari dufite bageragezaga kubitwigisha muri theory bakatubwira ati uye ni imashini imeze uku mu magambo byaramfashije muri kaminuza aho mbonye icyo gikoresho ntikinkange nkayuka ibyabo muri secondaire bari barambiye bigatuma mbasha kugira icyo cyacyuma mpuye nacyo gishyashya gikoresha kuba ibyo biraka mbibona kimwe cyakabiri nagiharira yuko ari uko nize mu kigo cyiza ikindi nkagiharira yuko nakoze cyane najye nkashyiramo ingufu icyo kigo cyiza nakigiyemo mpuramo n'abarimu nabo bakomeza kundemamo icyizere bituma nzamuka nzi ibintu niyo mpamvu n'ubu ngubu nabo babyeyi duhura bakavuga ati nkwaye umwana wanjye akira
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo I Kigali mu Rwanda
Reka dushimire cyane Aimable kuri byinshi dusangije ariko Lazar hari n'abandi banyeshuri bashobora kuba abadukurikiye muri aka kanya
Niba udukurikiye uri umunyeshuri muri aka kanya nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro Fata telefone yawe uje ahandikirwa ubutumwa bugufi maze wandikemo igitekerezo urugero cyangwa se inyunganizi ubundi wohereze kuri izi nimero
0728 082 8232
Nani rafiki nani adui
nani adui
nani mpenza nani real nani fake
nani fake nani fake
kuni discuss
classic
wakutoa wakunipa maxi
ufite imana Karori yabaye umwarimu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Reka noneho adusangize uko abona ireme ry'uburezi akoresheje ubunararibonye afite mu myigishirize. Turagaruka mu kanya.
Nitwa Bwana ufite imana Karori, nkaba narabaye umwarimu guturuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu mashuri yisumbuye ya Ndera, umwarimu mu mashuri yisumbuye bita y'abahowe Imana bita Matazi ariya ku Giporoso, umwarimu w'amashuri yisumbuye muri Lycée de Kigali n'ahandi bitaga Academy, nabaye professeur visiteri muri Erika imyaka itanu guhera 2009 ngeza muri 2013. Iyo quantité igenda iba nini, qualité igenda ihungabana, bimera nk'aho biri mutual exclusive akubundi normal ma byagombye kuba ibyo bita mutual reinforcing, bibiri byagombye kugendera hamwe bihanahana imbaraga, ariko ahantu uburezi bubaye ubwa bose mu mashuri matoya no mu mashuri makuru usanga abanyeshuri bari mu cyumba kimwe cy'amashuri, abanyeshuri baba benshi kuri mwarimu umwe, bityo ntibabashe bose gukurikira neza, ibyo bita student teacher ratio. Ibindi bigaterwa n'ibitabo mfashanye igisho tabo cy'umwarimu, ari bitabo by'umunyeshuri kimwe cyagombye kuba ari gitabo kirimo ibyo bita savoir cyangwa se gitabo kivuga kubihereranye na rya somo, ariko akaba ni gitabo cya savoir faire cyangwa se cya exercice. Buri munyeshuri yafite ibyo bitabo uko ari bibiri, usanga hari icyo bifashije umunyeshuri cyane. Ikindi gishobora kubaho ni igihe abarimu badafite ubushobozi, badafite vocation, teachers barabyigiye ari abarimu b'umwuga, hari gero usanga abo barimu nta mwuga bazi. Kindi ibikoresho, ubu ngubu muri siyansi usanga nimba wigisha abana ugasanga ibyo bikoresho bitanga biri mu mashuri yigenga, ariko amashuri ya leta bitarimo kubera ikintu cy'ubushobozi bukeye kugira ibyo bitaza laboratwari, kandi laboratwari zigatangira n'amashuri matoya cyangwa se ibyo bita imfashanyigisho, kuryo muri izo mfashanyigisho zafasha abanyeshuri, ariko ugenda usanga ibyo bintu bigiye bibura. Hagiye hashingwa amashuri menshi yigenga, abana bari mu mashuri yigenga bafite imyigire myiza ugereranije n'abana bari mu mashuri ya leta, numva ahubwo abantu bari bakwiye kuzuzanya. Ministeri ifite uburezi mu nshingano zayo yagombye kureba uburyo ihamonayizinga sistemu y'uburezi, ibitabo bikaba byatangwa hamwe hose bisa, bakagira abarimu bafite qualification zimwe, bakagerageza kubabonera bose ibikoresho by'amashuri, ubwo ni muri leta, ubwo muri prive cyangwa se mu mashuri yigenga, bakayasaba yuko mbere yuko atangira yakuzuza ibyo bikoresho, noneho bakagira sisteme y'uburezi ituruka muri ministeri igena imyigishirize. Iyo myigishirize kabisa, ibitabo bikaba bisa, mfashanyigisho zikaba zisa, ku buryo adashobora kuzamo gap. Numva ari byo bintu bishobora kumara ayo makimbirane.
Reka dushimire cyane Karori ufite imana kubona ararabonye akoresheje dusangiza uburyo abone ireme ry'uburezi. Mukanya gato kandi cyane turakurikira ikinamico nyiramubande, reka tube twumva aka karirimbo.
Urubyiruko mu kiganiro ejo
tuzabona amahoro atara kwambika ibihenze ubumuga bwo nezerewe ku isi.
Madina shinge ngufite ubutumwa
ayi ayi nyiramubande we
nyiramubande ikarura amazwi y'amahoro.
Duherukana ibimenyetso bigaragaza ibyatonto kiduhe na Minyone habana abishyikiriza mbabazi mu buryo bw'amajwi record. Ese ubu ni iyihe nkuru igezweho irwejuru na Ruhiza? Reka tubikurikire muri iki gice.
Waramutse mbaba.
Waramutse neza muyo.
Sha, ndakuzindukiye noneho.
Nta mahoro se?
Nta mahoro ntayo.
cyagenze gute se kandi
numvise ngo kwa sobo kwa byongeye gusubira rodobe
fa kwari kwa data wo kwenyine
ngo bagiye kubagurishiriza imitungo yose
basigiye kigeze ko bishyura ntibagomba kwishyura nkuko amategeko abigena twumva icyo nta kibazo kirimo pe
none se sinumvise ngo niho ushinzwe kubazanira umuhuza uzatuma cyamunari subikwa
ibyo ntabyo nsi none se muyo icyo nicyo cyari kikuzinduye gusa
cyari kinzinduye nyine
eh
gusa nagira ngo nakubwire ubuse ko wakomeje gutsimbarara kuri uriya muhungu wo kwa gatsimbanye none bakaba bagiye guteza ibyabo azagutuza ahera
mva muyo ikibazo ntabwo ari icyo yaba mwari mwumvikanye
yiyunga nabanze
ibindi mukareka gushyamirana cyaba ari amahire pe naho rwose ibintu nibishako none se muyo utekereza ko nirirwa nkorera amabuye
uvuze ngo ukimbaba uvuze ko amafaranga wakoreye yose ugomba kuyashikiriza bari abashenzi
erega muyomba hari ikintu kimwe nakubwiye utajya wumva nkunda habana
uramase
izindi nzira zose waca mushaka kumundekesha zirafuje
nabira
ndakubwiza ukuri ko zifunze
ninjye uri kubwira ukanurira nta n'urusoni
muyo uko azaba ameze kose yaba akennye yaba ababaye nzamuba hafi
uramaze
ahubwo inzira usigaranye n'imwe uri kumva muyo ushatse wareka rwose mugahuza mukumvikana
utangiye no kuntege
mukagenderana kuko byazabafasha gusaza neza mutanduranyije
umva nkubwire mbaba reka nguhunge ndumva utangiye kuntegesha nyiza bavuga butumwa
Kantengo we.
Ndakumva ndakumva.
Yewe, zana ya magambo nyemere y'indirimbo ntishe mu ndebe ko twa.
Sugira ngo nabonye umwanya wo kuyandika gatsimba.
Ndiko reko.
Nuko uri maze iminsi mpugiye muri ya ntabire. Nava yo turima twa mu rugo tukangonga.
Icyo
bigatuma nta kindi mbasha gukubangikanya nabyo.
None ngo urabona bigenda gute ko cyamunaregereje? Kandi ukabona ko hari n'umukire ngo washyizemo amafaranga menshi. Bashobora kuhatwara rwose. Mbere nejo narukiye kwa ribanje. Nsanga nta n'uhari. Reka tubigenze.
Babarira umbwire. Ubwo amarushanwa na cyamunara bihuriye.
Mbasha, ubwo zumva bidafitanye isano. Ahubwo ayo marushanwa ari hehe? Ko batubwiye ngo harimo ibihembo. Natwabiheraho twishyura da. Tugomba gukora iyo bwabaga. Tukaba bambere sibyo se wenda ibyo bihembo twaberaho twishyura noneho byaba ari n'ikindi kintu cy'agaciro tukakigurisha bityo tukava mu ideni kuko rwose ndikubona bateza cyamunara kuko mana yanjye sinzi uhagura rwose njye namwicara mu butaka bwanjye
wagira ute
namwitana
rwose ariko ntukansetse gatsimba
ndakubeshya
sore rwose nta bavumba nifitiye kuko umuntu nkawe atekereza ko amafaranga tuzahabwa mu marushanwa cyangwa ibyo bihembo bindi biteganyijwe byakwishyura imitungo y'abandi wangije aho aba wibeshye pe
nuko rero ubwo mwe muzajyayo babigurishe muhari ngewe nzisubira ku kiyaga cya Munyaga rwose ubwo ninumva hose bahagurishije hose bahajyanye ubwo nyine nzahita niyahura
uzagira utagatsimba
none nagira
rwose ndakwinginze ntuziyahure ubwo se ubwo waba udusizeye
nta kiri mu ntoki gukora rwose kuko ntibagurisha mpari rwose ntabwo nshobora
oya rwose gatsimba ngaho basi ngwino twiyandikira amagambo wenda wasanga harimo agatubutse bikaba byadufasha harya ngo tuzavuga ku ihe nsanganyamatsiko
yewe ngo tuzavuga ku mahoro
yewe
ahubwo reka nkabukiririya nka nawe usigara wandika ubwo ndaje dutangire turirimbe
reka mbigire
Ikinamico Nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Sha noneho mwatinze he koko? Uzi ko murengeje iminota 5 yose?
Twabanje guca kuri toyi. Kandi ahari umurongo munini niyo mpamvu.
Niko mbege. Ukazi muri ibintu byose wowe. Ubwo mwabyane ngombwa kuvuga ko twatuvuye kuri toyi.
Gakuru nawe. None se we ntajyayo. Ibyo nibisanzwe gako. Nta gitangaje kirimo.
Oya byo rwose nta gitangaza kirimo. Ahubwo ni mureke mbumvise aka kana. Umva. Mwakirize kuteri.
Niza kamwe.
Akira. Irise se numva ari ijwi rya habana.
Ni abana na kidehe bari kuvugana. Mbega umugabo mubi.
Sinari nababwiye none nyumvira ageze kwa habana
ni habana wenyine se ahubwo ko yari yabanje kwa mama we
yamaye agatinya ukuri ya mubyeyi n'ukuntu nabonye yitonda nta n'ikinyabupfura agira tu uriya mutindi
ariko se umva rimbabwije reka duhamagara Minyoni aze tujye kwa directeur tumwumvishe aka kantu
ariko nibyo
twari byo cyatu namusabira imbabazi maze ubundi nawe adufashe kwinjira mu kibazo cya police
muhamagare
reka tumuhamagare
nzatangira nkubwira ngirane gatsimbanye gahanya uri hehe uwo wantesheje umutwe ngo nkwereke ko ndi umugabo utavugirwamo nkukubite muteshe umutwe
ariko hanye cancu te yanjye ariko se koko soro ubwo yaba ari ikinamico kiganisha ku mahoro koko
none
ubwo se bwo twakina tugashyiramo amazina ya gatsimbanye
none se urumva nitutamuvugamo ngo yiyumvemo ko agira amakimbirane yazamenya ate ko ibintu byatubabaje
reka nkubwire uko bakina theatre batangira wenda buririye ku kantu gato k'amakimbirane hari ariko bikaza kurangira wenda twerekanya ibisubizo byava
ngaho ntera ingingo none
dore uko bigenda wowe uzakina witwa Nsekuye njyewe nitwa Musha
ndagukurikiye
unteze amatwi hanyuma umukino tuwutangire uri mu murimo uhinga maze njyewe Musha impaci unteze amatwi
ndakumva
ngo usuhuze uhita untera ibuye ubwo se urumva bitazaba bisa na bya bindi by'ukuntu gatsembanya yaguciye ruseke
ako kantu ko ndakumvise hanyuma se hazakurikiraho iki
hazakurikiraho nanjye mushinje mu murima wawe ibyo wari uri gutera mbirandure maze mbe ndakwishyuye
papia ndumva ufite ibitekerezo byinshi by'isuka hanyuma se bizagenda gute
dore rero ikibazo kizatugora ni uburyo bwo kugaragaza uko mu makimbirane yakemuka kuko gatsimbanye nazaba hari nawe agomba kubibona kandi agomba kubona ko natwe twababaye inama ikintu dufite
none se papia ubwo urumva ibyo bintu bitazadutera kubona amanota make
oya
ahubwo nyuma tugomba kugaragazamo gusabana imbabazi ku mpande zombi uranyumva neza kuko ari igikorwa cy'amahoro birasaba ko agomba kugaragara no mu mukino
ampaye nka ariko rega n'ubundi biranoroshye
biroroshye da
reka nabyo bizagaragaremo ubundi se tubikinnye bitatu uri ku mutima n'icyo byadutwara
cyahise
numva rwose bitatunanira
ahubwo se ubwo gashoje gute
yewe kuko ari we wambanje ukantera ibuye uzaza uhita unsaba imbabazi nanjye nzi gusabe kuko nakuranduriye imyaka ubundi duhobera n'agakino kabe kararangiye
kora papira uri umuntu w'umugabo rwose
nzabiharanira
ndakwemeye pe
kome byose by'u Rwanda
iminsi ibiri gusa niyo isigaye cyamunara igateza ibya gatsimbanye mu gihe atishyuye ibyo yangije ribanje si bari bizeye koko ubu ntiyaba yarabatengushye ku rundi ruhande naho amarushanwa y'amahoro akomeje gutegurwa reka tuzasubira ubutaha iyi yari ikinamico nyiramubande mukurikira mu kiganiro ejo
nyiramubande we
nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika 104.3 FM
turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cya none ariko ntitwasoza tutagejeje ku bakunzi bacu ubutumwa badusangije Lazar
reka duhe ikaze Ukeza Christella waduteguriye ubutumwa mwe bw'abakunzi bacu mwatugejeje ubundi turagaruka dusoza
gana ku musozo w'ikiganiro cyanone reka twibutse abo tutatangiranye ikiganiro ako uyu munsi twaganiriye ku ireme ry'uburezi kuva mu mashuri abanza ayisumbuye ndetse na kaminuza aha twibazaga tuti ese ubonute ireme ry'uburezi mu Rwanda Alazar nitujye tunigana ijambo abakunzi bacu
niba udukurikiye nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro fata telefone yawe uje ahandikirwa ubutumwa bugufi maze wandikemo igitekerezo urugero cyangwa se inyunganizi ubundi wohereze kuri izi nimero
0728 0282 3232
reka dushimire cyane mwese twabanye by'umwihariko mwe mugira uruhare muri iki kiganiro mukadusangiza ibitekerezo byanyu kuri mikoro muri studio nari Mizero Crispe amfatanyije na mugenzi wanjye Lazar Bregarege naho Roger Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro mugire amahoro
ejo
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda bahijije kudushikiriza ikiganiro ejo. Umwanya ukurikira no ikiganiro dusangira ijambo tubashikirize iminsi yose ku munsi w'Imana kuri